waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan qorannoo Oromoo OSAN dhuma torban dabre irra jechuun sanbataaf dilbata dabre kana korasaa waggaa 29ffaa as Washington DC Yuunivarsiitii Hawaard keessatti geggeeffate. Korri kun mata dureelee adda addaa irratti mari'ataa ture. Kanneen akka keessummaa kabajaatti akka haasawa ijoo dhageessisa waamaman keessaa tokko ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo obbo Baqqalee Garbaati. Soraatuu bakka qorichaatti argamuudhaan gabaase jalqaba irratti simannaan obbo Baqqaleef godhame akkana ture.
I'm greatly honored to come and share my view with you today and to speak in front of such a friendly audience. I would like also to thank all of you here for the job you've done in order to get me released from prison.
Boqqalee walga'ee osoo arrabaanee jennaan gaafachuu jira. Boqqalee guddoo galateeffannaa karaa dheeraa dhufte baga nagaan dhufte illee jenna akkuma arginu namni dubbaa si simate bagiidhaan illee baate baga nagaa illee
nasiyaa. Adilee aboo baga nagaan nuyiitee nagaa jiraadhu atiila.
Akkuma argitu dhufaatii kan ta'e keessa namni guddaan harkisiidhaanii ol kaanii harkisiidhaanii nagaan dhufe nama hedduu ba'ee si simate dadhabbii karaa dheeraa kanallee sirraa baasu illee nooltu akka namitti si simate kanaan maal jette nama hedduu si simate maal jettaan akka si simatan.
Dhugumaan gaafa naaf hiramee bakka kana wayitannuufi simannaa kanaanaaf tolchuu jedhee yaadee hin beeku bakka dirree xayyaaraa san dhufanii. Abaaboo ilillii naa fidanii achitti na simatanii nama hedduu ta'aniiti achitti na fudhatanii jirani bakka jiraadullee naa tottolchanii hundumaa naa qopheessanii eegagaaf dhufeessi kunuunsa guddaanaaf godhani. Har'ammoo sagantaan akkanaaf qabameetti wayitanii achitti dhiyaadhee dubbii xiyya taasisuuf wayitan dhiyaadhu namoonni hedduun achuma keessa jiran. Marti ka duraa qooda fudhannallee sagantaa isaan ilaalanii dhufanii qooda fudhachuudhaaf manni guutee galmi guutee ture. Namni guguddoon beekamtii guguddaa qabanillee piroofeesaroonni guguddoon jaaroleen guguddoonillee achitti argamanii simannaa guddaanaaf godhanii xiqqoo simannaan sunii anaan kana gana gammachiisoo ta'ellee wanna akkanaa hin eegne. Haa ta'uyyuu malee baay'eetti gammadeetiin jira.
Obbo Baqqalee akkuma beeknu dubbii dubbatte sun keessatti guest of honor jedhaniitiin yookaan keessummaa ulfina jedhaniitiin dubbii dubbatte keessatti waan hedduu maqaa dhooftee waan biyyattii kee jirtu naannoo Oromiyaa gama barnootaatiin gama dinagdeetiin gara waan hedduu way of life waan hedduu maqaa dhoofte rakkinni jirullee maqaa dhoofte waan jira waan itti deemuu dandeenye waan amma kee jiru jettee waan hedduu maqaa dhoofte. Wanti guddoon atachi keessatti jechuu fi waan gan hedduu dubbattee barkuudhaan 2011 jettee waan hedduu dubbattee ergaan guddoon ittiin jechuu fi gabaabsineetiin.
Egaa jiru uummanni Oromoo keessa jiru hagam ulfaataa akka ta'e mul'isu yaale waggoota xiqqoo gara booddeetti deebi'eetanii karaa mirga nama. Maalirra akka jirru yookaanis immoo hagam miidhamaa akka jirru Oromoo irratti hagam xiyyeeffatamaa akka jirru kaaseetan ture. Barnoota ilaalchisees barnoota gahaa argachaa akka hin jirre karaa hundumaa Oromoo miidhamaa akka jiru wanna tokko tokko kaaseetanii dubbadheetan ture. Haa ta'uyyuu malee wanna darbe sila dabree jira. Gara fuulduraatti maal gochuu qabnaa akkamittiin gara fuulduraatti arkaanfachuu qabna isa jedhu irratti xiyyeeffanne rakkoo gara fuulduraa jirtullee rakkoon gara fuulduraa keenyatti nu mudachuu dandeessullee maalfaa akka ta'e taate waan takka lama eegal lafa kaa'een booda maal gochuu qabna isa jedhu irratti xiyyeeffanne rakkoo qabnu keessaa tokko tokkummaa dhabuudhaa ulfina walii kennuu dhabuudhaa tokkummaa dhabuudhaa tokko rakkoo ni jirtu. Kabiroon immoo ammallee rakkooleen hedduun hin jiranii isaaniin illee kakaaseetan jira atau yumale wan darbe divne gara fuldurati demu qabna kana simbo kagochu qabnu kara takicce ko fada inni simmo kara naga mirga kenya kabachi sudafi mala heddu tujra malen saun awachu qabna akaparti tille amantanu ti qabnu amma filannu gara fuldura no yegetu kanati ka anafi kannanno ke setille ko da fudachu da fa kadegnu inni simmo filannu wagashan boda ge gefamu fi akanu ko pe sudendabu amwa jalkabe ko pe wope gocha akajiru fi kana yada akajiru umanni simmo qabsonu ti kara naga ge gesa jiru kana beke akanu hordofu akanu gargaru yadan akanu walin tawu kana kanin besisu yale umanni simmo kagareti kasimate netti fakkasa
ha bogalam kana yoyu yettu karana gatin ojanna karana gatin akan gona yoyu ta parti jettmo akuma amrufte yasjirta yokanammo yad gara kan kefan jisitu beka akka parti te jettmo akana ma rumfa akka
kanan duralle ho lalte parti kuni karana gate kanin ni kabsa ture mison zeta sa tokotoko parti brake sejiru yokanismo shorur kesitota yokanismo motumba kana umnan jiru yalu jedani soban ha yakamani yumale parti kun yomi yukarso karana gatin ala de me himbeku kanati fi kanan dubbadde ka mata ko ti ko foto untane parti ko amanta parti ko ti kanan dubbadde kapso karana ga namme bro jallati jibbeti nuti karmu kanani ti fufna kapso kenya wori nu kita kanati nu degeru barbadan akasan nu degerani kamburani mo yo jiratani undumtu akka ilalcha mata ofitti murto sa murte fajo akadandau nuti garu amanta kenya fi murto kenya kana kofa akata yefi filannoti le amalle daballe zenu da fakka barbannu ko parti ko titti kan dubbe
akum duriti no jeccuno jeccu jirtanu isuma filanno do fitti yugo pawde
nulle amalle ka parti to kan to jicca jirruti wanna darberrati barnota arganne akamin of cimsanne akamin mo injifachu akadandenyu amma jalkamne hojjichu da fi amalle gararabiya kana ti kana ni imale na mota wolini baati to ko asturu kana ge sattis kana ndubbachu da fi adawal jikiru da fi kana ndemo akamtin na monni kara kana kasannu burada abtan ti mala to ko barbadachu da
ha tana futti ji to ko ke satta mameriku mitortomo ya gargarallen ndemtimo yo turti dan ke satta malfa malfa nu mata wali mariya to ko pejerta
ega amerikan biya ilalchi adda fi yanne adda ke sajiruda umur oromo ta gidulle ilalchi adda biya ti jalakisuda hatau yumale haga dandamitti namonni bayen ya ta kenya kasan fudotani fi akasan nu deggeran gochuda fi asa amerika kana ke sa kutale adda unduma ke sa deme namota nargachu dandawu yokan hawasa kenya unduma dubachi suda fi yokan walina sauda fi karor fadde tanjir
wanu jifa oma wanne fitat fanjir te wanne sinjira
ega akuma mana ida ti akan baytani akaw jigot ne debisani ti ga fadde tan ture te ko ega la farar ki satura ni mboda amma debisani oji ko rata kan debi utala na ga hijra kana fille kontrata debi malati se tanjira ganna kana ujirratti akan gaba su fi ujille akan jalkabuti fi naga fatani turani hata uyu male bokonna fudachun narajira jade tan oji ko dile ratti fulbana ratti debi ratti argamu da fi murte fadde injira
parti la kum duri hojjacha ujille hojjata mo
ele nano jedda parti la manu nano jedda barnota ko number adda barcisa number sisa oji siyasa letu mambu ani ka barcisa durane ka barcisa ture university finfinneti kuta barnota anglifati no jedda garto konmo phd baratan ture isalleti tufufu da fedan kaba kanati fi baati to ko ganas ture boda fulbana oji ko rattin argama jechuda
saman mo tacho jira kam kana namo bada san le kana mo ana painting o kana sura ka sani ka bada sa tiralle si kananille arge kanalle wana tin egin ke sa tokko si fakkata suran sunne wanti ka san su
ega malinni gurba mujadar gaggeesa takka kani wanda kana kan hojjete kaleisa na arge kaleisa ma kana arge nimmo lammata wato na nergin alkan kana hojjecha bule hojjechaa bilee jaalala humanaaf qabu agarsiisuudhaaf jecha har'a fidee dhufe suuraan sunillee xiqqoo kan fakkaattu
Sii durii moo si amma?
Hin beeku ani ofiin argu ta'ee hin beeku malee xiqqoo kana dulloomsina fakkaata.
Saamanuu bakkalee garbaa yoo deemtallee karaa nagaa deeme mariillee marii nagaa qabaadhe waan dansa dubbadda kana nagaatti yoo bakkalee karaa nagaa
qabee. Adillee fayyaa ta'e horii bule.
Qophii isaan hin fixanne warri ittaan ammoo aartiin akkamitti afaan oromootiif aadaa oromoo guddisuu dandeettii jedheetiin warra gabaasa dhiyeesse yookaan ammoo barnoota barsiise yookaan ammoo warra kitaaba barreesse akkana fakkaata gii tokko.
And I watched as my grandmother fell to her knees when I said to her, Afaan kenna akkamitti irraanfadha. And I continued to watch as my grandfather stood and said to me, mucattii tiyya. Ati dhaloo kee irra afaan oromoon arraba kee irra jira afaan oromoon keeti. No, wanni akka kiyyuu kiyyattu akkas nan jedhe biyyatti.
My presentation is about Oromo art and how Oromo art need to be the next frontier because we are in this new revival mode in the last 20 years where Oromo artists are coming back really in a powerful way. So we need to support it so it can flourish a lot.
Afaan publications kanneen bara 2013 eegalle garuu 2013 san odoon eegaleen qopheessuu fi waggaa tokkoon irraa fuudhe. Garuummoo yaadni kiyya dura akka gaariitti waan hunda qajeelumatti lafa kaayeetiin qaroorfadhee booda itti mofufaa jechuudha.
Yidu qaawwalellee kun geeraa jiraan.
Eegalee fakkeenyaaf?
Hin qaban. Amma kun keessa jira. Anni kattee namni warakataani?
Akkan.
Warakata dubbiseeni?
Akkan.
Oboro komo diidaa, diidoo komo rooti, oboro komo.
Ani warakataani? Nama warakataani? Kaakka jaaruu dhugaa. Oboro komo diidaa.
Qophiin waa'ee uummata Oromoo hardhatanuma qophiin waan afammoo jimaata kan itti deebina gabaan irraa afammoo waa'ee uummata Oromoo dabarsina. Qophiin waa'ee uummata Oromoo hardhatanumaan sora alaa keeti nagayaan bulla.